yande joyino wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde. Kordia ñallema Ousmane Amadou jangata habaruji ɗi endan ni goo fukkinanɗa en kaalado fila ko darto kiite sukaaɓe heccuɓe sippuwanoɓe leyɗe yaasin ko wadda e leydi Niger ɗo kiito endan faɓɓinama. En kalando fila ko darto fawar jondu kono ko wanno jeena lewru février ko to duuɓi loso e jeɗɗi ni har fila lekkoliɓe waraɓe endan nden ni fa hannden duɗo filla loso gongu sukaɓe janggoɓe CG police ɓe poɗa ko waɗi hakkude mumen hannde ñalawma. Agade suudu sariya kañumdu konna on tama gam batte wadde balɗe joyyi fa waɗa sariyaji sappo. Hannden sappo e tati lewru février ñalande no ittade le kerole duniya gam batte haalde filla ko darto radioji ɗum ɗon min garan min gandano yewtere pindinol studio kanal noni wontiriyam no mbirunomi o ni hara filla ko darto sukaɓe heccuɓe hono sippuwanoɓe kamwoni ɓe mbiyete ni ittuwaɓe leyɗe goɗɗe gadda ɗo endan ɗum ɗon dukonna haala muɗum ƴeewama hannde nde endan sappo e tati lewru ndu mbiyen ni hannde sappo e tati lewru ndu amma ɗum faɓɓinama wiyama seyi lewru warori sappo muɗum e tati ɗum du konna ni wonnana e dow filla ko darto jingonoɓe har filla hono sembe leydi kañum en woni ko ƴami tawi ɗum egginama maître Kadiry Ali goto e jingoɓe nan ko a haalani Habibou Garba subaka o wakkati ɗum faɓɓinanoɗe.
Min keɓay ɗerol procureur gol nder kiite deni procureur windi ɗerol mum resi to minen pasotoɓe miɗen kaani heɓudegol no hani du min kokkengol ngam ɗum laaɓi kiite bi'i ko bi'umi min keɓaygol ɗum gonga fuu min keɓaygol mi wala miɗo tefa etude himɓe minen miɗen kiryi wala fuu ko min kulata amma fuu ni min giɗa juheede waɗi miɗen giɗi heɓudegol kiite no wa'i fuu no hani siri min giɗa yaade nde min gaddane fiigom momin andana na momin kiryanaki ɗum waɗi miɗen ƴama min kokkegol gam ittude kumpa ko tawayte fuu nder
mabɓe.
No wontiri yernoɓe kaldunoni hono fawar jonni ɗum wonno hono himɓe janggoɓe wonɓe ele federation ISN ɓe koƴƴin laawa wiide keɓe jahanaɓe ko koƴƴiƴan hannde nde endan yewhol ko koƴƴiƴan ngol waɗama hannde ɗum du kona dow fila ko darto batuji mabɓe ɓe gatto yaade e miccitade jeenayyi lewru février duuɓi ujunere e keme jeenayyi e capanɗe jeenayyi ko bandiraɓe mabɓe warano ɗum wadde ko fawre joni hannde nde koɓe jeeyi to endan bandimi hin tarnan Fouday Ahmed yeyi kandu to endan faamino golle ɗe wardi bandiraɓe meɗen firtiɗe fulfulde.
Jangoɓe tawaɓe nder huɓere ñamayi nder ardagal hooreɓe fedde jinganore jangoɓe université gari ɗo to ƴiƴam hokkete gam wallude ñawɓe tawreteɓe rafi ƴiƴam keƴorɗam. Ousaini Sabo ardiɗo fedde de wi'i ko garki mum en ki no wallude yonkiji kisinenon.
Fedde amin de aadake Allah e miccitare bonoda gannoɗo e kokkol ƴiƴam gam hisinde nimɓe ɗum du Allah e miccitinde pelle ɗen fuuno e yaade laamu ngun ko durwo gam kiita majjum no woni e hoore mum. Min jii gollal amin ngal min gaɗi ngal du no hisinan nimɓe miɗen ƴama du pelle ɗe to fuu gaɗa hano ko amin ɗum.
Ardiɗo sarusi to ƴiƴam hokkete nani belɗum garki maɓɓe madame Boubacar Saley watti dane feddeji leydi na himɓe leydi ƴeewa ekkito ko fedde jangoɓe de waɗi.
Allah e kokkol ƴiƴangol ɓe gaɗi hannde ngol no waɗan ko ɓe kisina nimɓe hewɓe ndenne mi yetti sanne wala fuu mo kokkol ƴiƴam ƴewta no wawi laatade hannde min jaango goɗɗo ko yiɗoyta hokkede ƴiƴam ndenne no hani nimɓe gara e kokkol ƴiƴangol gam hisinde rewɓe wonɓe no maaya gam rafi keƴoran ƴiƴam e ñewɓe fukkiɓe nden lokkotoroɓe yiɓɓe ƴiƴam nimɓe huloɓe kokkol ƴiƴam ɓe wala fuu moɗo ƴewta.
Bi'en duni illa fedde jangoɓe de singa arande maɓɓe ni koɓe gari ɗo ɓe kukki ƴiƴam.
Nawontiri jangoɓe wonɓe ley CG mo loso gunguɗo ena gallu ñame ka endu konna ni dareke hollude mettorgal mum e salade nangol bandiraɓe muɗum en hosaɓe nangede laatiɓe du konna police ɓe gari nangui ɗum en dow tumude ɓen ɗon tawrede fawara joni du konna ko wiyete drogue e jarɗam muɗum no wadde ko fawara joni kamɓe police ɓe kamɓe ɗo wakkati ko sukaɓe lekkoli ɓe mburti ɓe kinake ɓe paɗɗa dow mum en nden ene kayni fa hannde en hono curki nawkiki endan wiyeteki lacrymogène heeɓi sankitiɓe ɗum wonno ko bandi min Asumana sina yeyi to enɗan fa famnoy ɗum wardi.
Ɗum warti haalaji nannanti yerno lokkoliɓe ɓen kolliri e sukaɓe waɗoɓe jarjaruji bonɗi ɗe janguirde ɗo tawi du hooreɓe janguirde ɓen koƴƴi laawol e wadde puncitaki dow majjum. Abdoul Karim Tinni directeur CG mo losugo ngu nani ko haali.
Nous avons mis le bureau des élèves à contribution.
Min yami bureau fedde jangobe wallirami. Min pama jangobe beno kan kambe gondi ibe andudiri to. Dum wadi ko subaka o min gaddana inde sukabe nayugo. Tawabe no jarata baka. Hendu makkadu no nane hema. Minen golle amin ni min gadi. Min noddi policebe dem e gari be adi ido kam ido beto duggi.
Les deux sont enfuis.
Sukabe jangirde den du kolli dum hegaaki e natol policeji der jangirde modde en. Fa dum waddi habo hakkunde police jidin e sukabe jangobe be Abdullahi Amadu secrétaire général mo fedde jinganore sukabe jangobe der CG Losogongo ben
on n'a même pas de police pour
ana ka wi e police be nata jangirde no hani wi e mi andinama directeur no hani halanami wi akan noddi minen miden ni sey min giibe nata min bawa jabi denne no hani min durwana bandirabe amin dum du dereji fedde amin bi
wadai fu nawni do hedde police jidin wakati habo natuno hakkunde mabbe e sukabe jangobe be amma ni gere sukabe be hendu lumdu witendu gaz lacrymogène dun tampini be de dum hadabe be koti galleje mabbe yeru no horejo jangirde on halir
nonni wontir minister kawjir filako dar sukabe ummatore kasum mamman moktar ardeke batu kenyande jojjinde fedde hawjotonde bindi e jewtar yaade jawdi ko resana yaade gollal sukabe ummator leydi Niger Aliyo Umar goto e tawa der neddo fedde nani ko halani bande Moktar Ahmadu ko jamunom do filama jum.
Vous savez que les jeunes ont beaucoup d'initiatives.
On a dit que sukabe ummatore nongodi ania kambe sukabe tawabe der waldeji nongodi niya e wadde golleji amma to ministere den no jaccora cede ko wadi mi militay kade e wattude gollitirdi ko wallata sukabe ummatore ben e wadde kampaniji di ko e mabbe e wadde golleji gon latibe no hokkambe andal denne min en latibe wonbe do inde ummatore min jetti e ko wadi dum miden pam di ubaka cede de leydi di gollitirta den wala hen miden mila ko wallobe no ngata jungo kwatatabe golleji de ngadi aga idu metine wiye hanu leydi Niger ndi hunde no wodi e lawol wadede de wiye cede wallobe jojjitama le hitande gam de golliraka fedde den kan jewtinto do majum e wiide dimma cede ko gollirte dum ni no cede den hokkirte kampaniji sukabe ummatore mi famidu nimbe no golliran dum no wodiri e kwatatabe cede den gollirama fa dum dart
puisse être sur pied.
Kabaru ko darto fila lumoji asawere warde asawere ko fawarjo ni sarusi kawjir hokkude habaru mbitede sima do fila ko darto lumu nyamri on wurtindu ko nanko asawere goyaade jet lewru fevrier gonde der mudun ceede nyamir tawama beydeke lumoji kewdi lati du kondani lumo fu eno beydori Umar Hama halna eno dum wardi
cede nyamdo ano gauri mbayeri e kamanari wadi ko beedi seda yerno sarusi kawjido kokkol habaru lubele leedi Niger wiri beedaki cede nyamdo do ko wadi dum kan woni nyamdo dum wala no yare der lube sanne no haneri ko cede sakuru gauri e kamanari wanana na le wuro ga region modoso budu jinaji tati sakuru fu nonni ko mbayeri dun der lube commune difa sonata kenana budu jinaji didi e keme je tati e budi la soje nay agades kandoka sakur gauri cheden wonana na budi ujinaji joyi ekeme jegom noni kama nari du ujinaji joyi ekeme nai woni mayeri du no sonne budi ujinaji joyi kano maroka chedemu no wonno to woni don dina ko jeddire witine de ko latino sakur marndu kilo chapande joyi du sonata kenana na budi ujinaji nai ko wala hemre warde budi ujinaji nai
tayen agades du konna ni hande woni ko suudu kiteji mudun jojjina na mbi'en du konna omta du konna sariyaji ko watta sariyaji sappo woni ko be jaato be kito do mudun der balde joyi himbe sappo du na mbi'en himbe sappo en jettu du konna woni ko dun darto Amadou Moussa Zaki kan wono hono horejo sariyaji tan agades andini ridum hono ni endam.
Cette cour d'assises qui vient d'ouvrir aujourd'hui
duru kite fuddudu golle mum du kito du fiji sappo e woji himbe sappo e jetato fiji di fudu kite mum pudda hande e timmoa mawne warore de Allah jabi der fiji sappo di miden tawda fi yanude do suka be rewbe joyo yanude do suka debbo na debbo janano sawru kite mum no sati fiabe mbara tato fi guikaji didi di wube ben nangira kaborde loreji e habbidani
volfeteur avec véhicule motorisé
nanni wonta fila ko darto durgol do leydi hamdallah ley wona département mo kolo be meli kenya rugaje mabbe keso o wiata ken Hassan Mourine mo antire du kondam baajey dum waɗi dukondan e dow pottal hono himɓe hewɓe en tawa nder maɓɓe dukondan lamɓe fina tawa kañum e duroɓe laamiɗo leydi hamdoulillah mayyaci Oumar Tahirou no faminan en ɗum woni gollal ko han tawi oru gajo golli
iruga ku hana laamu noon jorojo no wuro no feere rugga no feere kowon laawol fulfulde fuu rugga kam hinnoto ɗum fuu hakkunde jom gese e jom jawdi rugga nde ni haala wari hakkunde maɓɓe no handi daro wonna hakkunde maɓɓe nodda garsoɓe nodda ruggaɓe ɓe ƴeewa laawol fulfulde no haala kan wonnirte amma ko mbiyammami woni gacci fuu ala ley yonde amin e fulɓe minen godi wuroji fulɓe nayi wuro fuudu wala to pullo wala e leydi hamdoulillahi neɗɗo fo no andi nokku muɗum hikka wala fo to bononda waɗi gam min darni gurti min darni to beeli du aawe neɗɗo fuu sa ninde ne wodi mowoni jomum amma hana gesa ma durgol hawraɓe jam min gomi miɗen jooɗi miɗen duwo allah ñande fuu jonde jam laato hakkunde amin
ñalaande julɗe radio ji duniya nde ñalaande studio kala ngu no juulan ɗum altinere yande jeego min tan sappo e joyi ala sara Mariama e ala san gaɗan yewtere nde mbawɗon haalde dow sigilaji radio o mo kooli ɗon sanne ndeni oɗon goodi ko kaalaton na ko jiɗɗon paamon gaɗe ko wiite message neldon dow capanɗe jeetati e jeenayi noga e jeetati noga e joyi capanɗe jeetati e jeegom na dow capanɗe jeetati capanɗe jeenayi capantati e jeetati capanɗe jeɗɗe e jeetati filla radio minen noon filla radio onon noon non wontiri yerno mo nanɗon ni fawara joni hannde nde endan yewtere min pinnol wonana hannde sappo e tati lewru février kañum woni ñalaande ittande gam batte wadde battu hono fa hannde kerole duniya fuu hokkude radio ji kayi ndi ko noon darja muɗum e golle mum tawi famam fa woɗi UNESCO fedde leyɗe duniyaar hawjinde filo fina tawa e aadaji kañum woni ko joƴƴini ñalaande nden gam batte radio ɗi dardiaji muɗum faame fa wooɗa ɗum wadde ko fande minen ndi konnan ni min gaɗi yewtere majjum gam batte hono himɓe heɓa famtino fawaɗo rayilata somana kanko sigili yewtere nde ɗum fiirta e fulfulde kettinenane
radio kay onon noon ɗum woni inde innditirande ñalaande ittanande radio ji duniyaaru ɗum du gam heɓa nimɓe fuu gadda ballaga mumen dow filla radio ji hano Niger neɗɗo fuu no andi radio ji no gondi nafa sanne alasan kobo goto e hooreɓe radio ji pamari
la radio e tan élément très important
radio no wallira sanne nder ɓurna himɓe hande nde wi'ama ñalaande no ittanande radio ji miɗo wi'a ko min limtama welwele noon du to am miɗen pirta ko e himɓe du fii cellal ɓandu jande hunde fuu ko nafata ɓi adama ɓooyay komin ƴuwi nder reedu leydi tomin cingoyi biroji bindo wanɗi ɗereji laabi golle radio ji ko hiɗa woni yimɓe tawaɓe nder reedu leydi kettinanomi nder balɗe garoje min durwan waɗude ekkintinol gom dow jonde
himfa
hande nde do o batu feddo hokkoɓe habaruji gon tewtoɓe jonde jaam gaɗi yewtere dow inde himɓe filinge le région mo Tillaberi madame Balkissa Ahmed Sidi goto
no wawi wiye ko leydi Niger no tumbi caka leyɗe ɗe gala hakkillo fukkino ɗum du waɗi ko fedde de singa himɓe mayre kala nder radioji gam wartirde na tabbintinde hakkillo fukkine nder leydi Niger fuu no hani tawaɓe nder hakkillo ummiko ɓe kokke kala ɗum du waɗi miɗen ɗo gam firtugo ko e himɓe ɓe pamana fakka radio nder fi wartirde potal caka himɓe na woɗɗinde ɓe hakkillo ummiko kanjum du woni gollal radio gam minen himɓe radioji minen ɓuri ɓadade himɓe nde wi'ama radio to himɓe fujeymo gam wartirde pottal caka himɓe ɗum du woni durwo amen
senini haajeji jamare tawi kama fa kamɓe nimɓe ɓen iɓe gadda balla maɓɓe yaade e radioji to fuu radio no wawi huntude haajeji kewɗi ɗum saabi studio kala ngu sigilake nder battu jooɗa kaale mo wotta on yaade seɗɗa hokkude hettiniɓe ɗum haala
nawontiri nenene ka seni hettiniɓe nden ne heeɓoye haalnoni keddi habaruji ɗi konɗo e fulfulde hannde komin gaddani on ɗon e studio kala ngu ni keddi jaam ari wadde ɗum balla mum ko nanɗon ɗe mi oɗa an wiyata assalamu aleykum mbanata jaam waɗi